SBS Audio is supported by advertising.
Waad ku mahadsantahay inaad dhageysato radio SBS. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan sida loo dhageysto barnaamijka oo dhammaystiran, booqo sbs.com.au xariijin Soomaali.
Wararka caawana waxaa ka mid ah Ra'iisul Wasaaraha New Zealand oo xaqiijisay in xagjir rabshadoona uu qayb ka ahaa ama ka qayb qaatay weerar argagixiso oo ka dhacay galbeedka magaalada Auckland. Australia oo mar kale gashay qorshe tallaal kala beddelasho ah iyadoo Labour ku cusboonaysiiyey baaqoodii ahaa in dadka loo ballanqaado ama la siiyo wax ku dhiirigelinaya tallaalka. Ra'iisul Wasaaraha dalka New Zealand Jacinda Ardern ayaa sheegtay in weerar uu nin mindi la dhacay dad isagoo dhaawacay lix qof. Weerarkaas oo ka dhacay dukaan ayay Ra'iisul Wasaaradu ku tilmaantay fal argagixiso oo gudaha dalka ka dhacay, waxaana ka dambeysay ayay tiri aaminaadda kooxda IS. Booliska ayaa toogasho ku dilay ninkan dukaanka Countdown Supermarket oo ku yaala xaafadda New Lynn ee koonfur galbeed Auckland. Saddex ka mid a dadka la dhaawacay ayaa xaaladoodu khatar ku jirtaa iyagoo la geeyey isbitaalka weyn ee Auckland City Hospital. Saddex kale oo bukaana oo midkood xaaladiisu daran tahay, laba kalena xaaladoodu roon tahay, ayaa la geeyey isbitaalada kale ee magaalada.
I want to acknowledge the six innocent people who have been attacked.
Waxaan doonayaa inaan halkan ka qiro in lix qof oo aan waxba galabsan la weeraray. Saddex ka mid a sida aan fahansanahay dhaawac culus ayay qabaan. Wuxuu ahaa weerar macna la'aana, waana ka xumahay inuu weerarkaasu dhaco. Weerarku wuxuu bilowday 2:40 galabnimadii, waxaana fuliyey shaqsi la ogaa inuu khatar ku yahay New Zealand. Wuxuu ahaa shaqsi si joogto ah dusha lagala socda, ayay tiri Ra'iisul Wasaaradu. Taliyaha booliska dalkaasi Andrew Coster ayaa sheegay in booliska ay u suura gashay inay daqiiqad gudaheed ku joojiyaan ninkan weerarka waday maadaama lala socday mar walba. Miss Aden ayaa sheegtay in ninkan uu ahaa muwaadin u dhashay dalka Sri Lanka oo dalka soo galay sanadkii 2011. Noqdayna nin hay-adaha amniga qaranku ay dusha kala socdeen wixii ka dambeeyey 2016. Ra'iisul Wasaare Scott Morrison ayaa ku dhawaaqay in heshiis kale oo tallaal kala beddelasho ah lala galay dalka UK. Australia ayaa bishan waxaa soo gaaraya ayaa la yiri 4 million oo tallaalka Pfizer ah oo u ogolaanaysa in la isticmaalo ka hor inta uusan dhicin waqtiga loogu talagalay. Mr Morrison ayaa sheegay inuu u celin doono 4 million dalka UK dhammaadka sanadkan marka ay Australia hesho shixinado dheeraada oo hore loogu ballanqaaday.
So when you put it together, the extra 4 million from the UK brought forward, the extra 500,000.
Marka la isku daro 4 million oo dheeraada oo UK ka imanaysa, 500,000 aan bilowgii toddobaadkan ku dhawaaqnay, iyo 1 million oo Poland ka yimid, dhammaan sidaan hore u sheegay, dariiq kasta oo aanu tallaal ku heli karno waanu qaadaynaa. Waxaan idiin sheegayaa inaan tallaabo kasta qaadnay si aanu u xaqiijino in barnaamijka tallaalka sida ugu dhaqsaha badan shacabka loo wada gaarsiiyo. Tallaalka cusub ayaa loo qaybin doonaa Australia iyadoo lagu salaynayo hadba tirada shacabka degan gobollada kala duwan. Waa heshiiskii labaad ee Australia ay dal kale la gasho, iyadoo mar hore heshiis noocaan oo kalaa la gashay dalka Singapore. Hogaamiyaha xisbiga Labourka Anthony Albanese ayaa cusboonaysiiyey baaqiisii ahaa in dowladda looga baahan yahay inay dadka siiso ama u ballanqaado waxyaalo ku dhiirigelinaya in tallaalka ay qaataan si loo kordhiyo tirada qaadashada tallaalka oo waxoogaa gaabis ah.
A $300 incentive would increase vaccination rates and we need to do everything possible to do just that.
$300 oo dadka la siiyo haday istalaalaan waxay kor u qaadi lahayd tirada dadka talaalka qaadanaya. Waa inaanu sameyno wax kasta oo suuragal ah oo aanu ku kordhinayno tiradaas. Waxaan u baahanahay inaan sidoo kale helno tallaalka saddexaad ee nooca boosterka la yiraahdo oo dadka la siin doono marka xoogaa difaaca jirkooda ee labada talaal uu yaraado. Mr. Albanese ayaa sidoo kale ku boorinaya shacabka Australia inay taageeraan qorshaha qaranka, laakiin wuxuu ugu baaqayaa saraakiisha caafimaadka federaalka inay kala caddeeyaan tallaalka caruurta da'doodu u dhaxayso 12 ilaa 15 sano ayna diyaariyaan tallaalka sida gaarka caruurta loogu talagalay. Ilaa iyo hadda, gacmaha dadka lagu duray dalkan Australia tallaaladu waa 20.3 million oo tallaal ah sidii loo bilaabay tallaalka. Gobolka New South Walesna waxaa laga diiwaangeliyey tiradii ugu badnayd oo kaysaska COVID-19 ah maanta oo Jimco ahayd. 1431 case oo cusub ayaa laga helay gobolka, iyadoo 12 qofna ay u geeriyoodeen xanuunka. Balse premierta gobolkaasi Gladys Berejiklian ayaa sheegtay inaan weli la gaarin halkii ugu sarreysay ee tirada kaysaska COVID-ka, iyadoo ula jeeda in la filayo in tiradaasi ay sii kordhi doonto. Waa tiradii ugu badnayd iyo dhimashadii ugu badnayd ee hal maalin laga diiwaangeliyo gobolkaasi sidii faafku uu bilowday.
The worst number of cases is likely to occur in the next fortnight because after that time the number of vaccinations we've put into the community especially.
Waxay u badan tahay in tiradii ugu badnayd ee kaysaska la heli doono 2 toddobaad ee soo socda, kadibna tirada tallaalku bulshadu qaadatay, gaar ahaan kuwa degan xaafadaha xanuunku aadka uga dilaacay, ayaa saameynteeda la dareemi doonaa, ayay tiri. Markaas ayaanu arki doonaa in tirada kaysaskuna ay hoos u dhacaan. Tirada dadka ugu dhintay COVID-19 gobolka New South Wales ayaa gaaray 119 qof. Iskuulada gobolka Victoria ayaa waxaa laga baarayaa sida hawadu uga baxdo fasalladooda ka hor inta aan fasallada lagu noqon teeramka afraad ee sanadkan. Kumanaan qalabka lagula soconayo naqaska ama hawada carbon dioxide-ka oo ah hawada ama neefta dadku ka baxda ayaa sidoo kale lagu xirayaaba la yiri galaasyada. Sidoo kale qalabka nuuga naqaska, gaar ahaan goobaha aan lahayn nidaam sidii la rabay naqasku u soo gala ama hawadu u soo gasho ama uga baxdo, ayaa qalabkaas lagu rakibi doonaa. Waxaa la filayaa in qorshe ardada gobolku iskuulada ku noqdaan bilowga teeramka soo socda lagu dhawaaqi doono 7 nagu soo aadan. Premierka gobolka Victoria Daniel Andrews ayaa se walaac ka muujiyey faafka COVID-19 ee goobaha shaqada, isagoo shaki ka muujiyey qorshayaasha goobaha shaqada ee dhanka ammaanka COVID-19 iyo sida markaasi qorshayaashaasi ay goobahaasi u hirgeliyaan. Gobolka ayaa maanta laga diiwaangeliyey 208 case oo COVID-19 oo cusub, tiradaasoo tii ugu badnayd wixii ka dambeeyey faafkii labaad ama second wave wixii loo bixiyey sanadkii lasoo dhaafay. Hal qof oo kale ayaa xanuunka u geeriyooday gobolka. Premierada gobolka Queensland Anastasia Palaszczuk waxay raaligelin ka bixisay inay u ogolaatay inay gobolka soo galaan saraakiisha cayaaraha ragbiga, cayaartooyda iyo qoysaskooda, iyadoo dad badan oo reer Queensland aysan gobolka soo geli karin. Go-aanka lagu fasaxay dad gaaraya 100 qof oo saarnaa diyaarad Ingeira oo ka soo qaaday dadkaasi magaalada Sydney ayaa aad loo dhaliilay. Duulimaadkan diyaaradda ayaa imanaysa 7 ka yar uun markii Queensland ay ku dhawaaqday in la hakinayo dadka gobolka ka soo gelaya gobollada kale ee dalka Australia. Wararka dibaddana, ra-iisul wasaaraha dalka Japan Yoshihide Suga ayaa xilka ka degi doonaa kadib markuu shaaciyey inuusan u tartami doonin hoggaanka xisbiga talada haya dhammaadka bishan, taasoo wadada u xaareysa in hogaamiye cusub la doorto. Mr. Suga ayaa sheegay inuusan doonayn inuu u tartamo jagadaasi isagoo hal sano oo keliya xilka hayay. Mr. Suga ayaa xilka kala wareegay ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Shinzo Abe oo shaqada ka fariistay September sanadkii la soo dhaafay. Dhanka sportigana, kooxaha tartanka kubadda cagta ee haweenka ee dalkan Australia ayaa sanadka 2023 la ballaarin doonaa, iyadoo kooxahaas hadda 9 yihiin ayaa la gaarsiin doonaa 12 kooxood. Saadaasha hawada berito oo sabtiya magaalada Perth waa cadceed iyo 19 degree. Adelaide waa roobab marmarka qaarkood da'aya 15 bayna gaaraysaa. Melbourne sidoo kale roobab ayaa la filayaa 15 degree, halka Sydney sidoo kalena roobab la filayo iyo 24. Sidoo kale waxaa roobab laga filayaa magaalada Brisbane oo 23 degree gaari doonta. Halka Australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay 74 senti oo lacagta Ameerikanka ah.
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha S B S toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10 fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo S B S Radio App. Booqo sbs.com.au/somali.